Kua rongora nei koe mō mahuru Māori? He wero reo Māori nā Browne Gloin i tīmata i te tau 2014. Ko te whāinga o mahuru Māori, ko te kōrero Māori i te marama o mahuru. He huarahi tēnei e whakanuia ai, e Māori ai hoki te rereo te reo i a tātou mahi o ia rā. Kaore he paku aha me he mea he iti tō reo, he nui rānei, e tāia tonu tiana tō whai wāhitanga atu. Ko te mahi māma pea, ko te mihi ki te katoa i te reo Māori. Ko te kōrero Māori anake rānei mo tētahi wāhanga o ia rā. Arā te huhua o ngā tāngata e whai wāhi atu ana ki a mahuru Māori. Ā, e tāia nei e tātou katoa te reo Māori te horapa ki o tātou wāhi noho me te hapori. E āhei ana hoki koe ki te whāngai i tāu e mōhio nei ki etahi atu. Te kawe i te reo Māori ki tōkura, te whakatena tēnā hoki e tahi atu ki te ako, ki te whakamahi hoki i te reo. He wā tēnei mō tātou ki te whakātu i te pai o te reo ki te Māori. Kia tau iwi hoki, me kore e ora tonu te reo. Nō reira, kia takatū tātou mō mahuru Māori 2023. Ki te hikaka koe, rehita mai, ā, ka tukuna atu hoki e tahi rawi mi papai hei tautoko i ākoe. Kia kaha, rehita i www.mahurumaori.com.